Asiphindeke sikubingelele emlaleli uVicky wakamasuku uhlelo silethulela ngelokuthezinhle umnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu kwaZulu Natal. Besithembiseleke ukuthi ngalesi sikhathi sobe sesikhuluma naye ungqongqoshe walomnyango uhlonishwa uHlomuka. Sikwamukele Hlomuka.
Sibingelele mamvike, sibingelele abalaleli emakhaya.
Siyajabula ukuthi sibe nawe, sizwile nje kafishane kodwa sithanda ukuthi ukuphinde usigoqele sibheka ikakhulukazi ukwe wathinta leli phuzu lokuthi kwenziwe ngcono uhlangothi lweminyango wezinhlekelele ukuthi yini enihlelile nokuthi mhlawumbe kuzosetshenziswa imali engakanani. Siphinde sibheke futhi mayelana namaholo einduna.
Sifisa ukubonga kakhulu, sisho ukuthi kunjalo namhlanje besizothula i-budget siqala ngokuthi si-accountele lena esasiyitholile ngonyaka ondlule ukuthi siyiziphi izinto esizenzile. Sifisa ukubonga nje amalunga e-legislature wonke ayamukele i-budget yethu. Sireportile ngenhlakalelo eyenzekile KwaZulu Natal, ikakhulukazi iseThekwini Lembe, Mgungundlovu King Cetshwayo onasokwini la sibone khona i-disaster or ama-floods ethatha imphefumulo abantu abaningi, destroya imizi eminingi. Kunabantu abahleli emahall or ama-public facilities sibambekele njengohulumeni. Siyafisa ukubabonga abantu bakithi bonkana nje ukuthi sibambisane nabo ngoba uhulumeni uwodwa ngeke wenze yonke into ngoba into ye-disaster kusiyona into eplanwayo, kodwa kubalulekile ukuthi sibambisane siye phambili. Sibonge na wonke ama donors akwazile uqhamuka ukuthi asenzane no hulumeni wakithi. Sishilo kwi-budget speech ukuthi because siyafunda njalo experience education iyakwazi ukuthi sifundise ukuthi uma de kwenza kanje yini esifundile entsha. Ingakho sithe sizoba ne disaster summit maduzane wesizo invite bonke abantu sibe nendlela ukuthi yiziphi ezinye izinto singazenza ukuze sigweme ukuthi abantu bakuthi bangahambe ngendlela bahambe ngakhona, sigweme ukuthi infrastructure ingalimali ngendlela elimali ngakhona. Konke lokho akudingi umuntu oyedwa, kodwa kudinga imiqondo ehlukene ikwazi ihlangane ikwazi ukuthi ikhiphe into eyaphambili.
Mhlambe sikhona nesabelo esithile semali nesibekele lo mcimbi.
Cha, sithe nje sizoinama program ahlukene azikho specific ngoba sisabhalele no-national ukuthi-ke ngenxa kune-disaster sicela ukuthi usinikeze i-budget esizokwazi ukuthi sidile ne-proper coordination ye-disaster KwaZulu Natal.
Ake sibheke-ke nalolu daba lwamaholo ey'nduna.
Yes, kunjalo. Kunodaba lenduna sireportile ukuthi sesiqalile ukureplace zonke induna ezazingareplaceiwe and ziyahola ngokwe-big pay. Le nduna lezi afaneke zithole i-big pay. O-national government oyesipromisile ukuthi uzosinikeza imali as soon as usinikeza uhulumeni lwa-national imali. So sesiqala-ke i-process manje yokuthi sibakhokhele, kodwa sesayi-quantifya, sesasho ukuthi malini esiyidingayo. Sesindothi u-minister akwazi ukuthi ayifake imali provincial treasurer, then mese siyaqhubeka sikubakhokhela induna. Kodwa fanele sisho ukuthi azikho induna ezingaholi KwaZulu Natal, zonke ziyahola. Ukuthi nje khona ezafaneke zithole i-big pay ngekhathi kuqala kuthiwa induna ihole, kwaba khona kuphela unyaka engazange bakwazi bahole. Kodwa from the past 8 or 5 years zonke induna KwaZulu Natal ziyahola, lezi efaneke zihole.
Siyabonga kakhulu Hlomuka, kodwa ngiyafisa ngiyabona ukuthi isikhathi sithanda ukuthi sigijime kakhulu, asikwazi ukudlula kulolu hlelo olubizwa nge-Expanded Public Works Program.
Kunjalo, enye yama-program leyo eyenza ukuthi sikhande amathuba omsebenzi ukuze ongenani ikati lingalali eziko. Enye yama-program esithi asikhande amathuba omsebenzi for abantu abasha, omama, but nawo wonke umuntu, kodwa ifokase kakhulu kubona. Sireportile la ukuthi ngokwe achievement sikhande amathuba awu 45,800 ngokwe program esibizwa ukuthi is a community development workers. Then kuna 1,000 we IPWP abantu esizobaqasha ukuze bakwazi ukuthi ba bathola amathuba omsebenzi wesikhashana ezizo